Mr. Cypher.
Yeah.
Music.
I'm back in the building.
2025.
Western Future.
Welcome to 0-2-5.
Let me get it. Yeah, ke freestyle kono ke cypher ni kwale sili moko pali le kwe tangansa. Nene watakusi ya zemu zeni kwa nisa kwale sijabavali sima fo walulu vansa. Walula kwa teni sili monika cypher lo watakutwa manzu mamolo mauta tansa. Twale kifohe ni karapaka mbanga nisa mapilo asi umbe kuyumba kimali zohosha. Na cypher kifoni rata naisa nera parabu kusina sesini sitatalisa. Anishangu mkelo naziva kutatanisa kupitia nisa marapaz kuwa chikimanisa. Anirata na rapa slow but sure shamu sauto cholo muzive fona ishumusa. Nina ninga na ya matiri kikiri kisha parap niswa na inge ya paze lizwe felasha. Kambe ni sile manone ni cover slasha na rap aki kushomba kono sile kufulasha. Ani wakutela kama kikilisha nani follow follow ye pila kusina kufulasha. Ani latile na feza kusina kukalisa ni kukavisa kama nzwi amika kama nisa. Yaka voice marapazi ya wanganga misa fova pale zuku shetu munana na kamba misa. Ni chintera imu ni kutema makaka na hani wakutela inge ya tea makaka. Kurapa mwene rabana ukanipaka yaka bouncing mwene ya kulova spaka. Anila tile fast beat na njikauka utwa muna tichwale lulimi molu pichauka. Nizi bruto falulimi inge sauka rap kambe kona sfumu na kambe ni haka. My fans vali smash moko nalika oke ni tifela kikuli se asko nalika. Nirapa rapu kusina kutantalika sina kamita wesi nirapanga zeta talika. Niswana inge kata pina na papalika palulimi akuna seska para kuzwaska. Na kurapa nitafu nenge so master pakurapa za voto kwa kona tatu ya kakamita. Lunavi manzunyafa bitu lwa kapwaika never skeleton biti lunalwa papaika. Kurapa nina mapina na kutaika iketelele na sirapika kuitundeka. Lunaluwe ni shaurini karateka farapu moki lunawatu wawa kutekwa. Lunama beo tsikili wunda mateka makapu konji lunele mezi unomohaka. Moni picha uka kufita wasika uka kambe ni kanjinga meto na kashwa kuluta uka. Nika upa ya tauka mamutapi uka upali tupa ya shata uka kapiro ya kusaute. Niwatile kukalisa winga na viaka chwale sibiti senisona stoka la kaka. Nitawelanga fox na moka kashe kuli watu walumele kulio kismash. Moka angana upeta miki mawesi kurapa kuna kisemu ni kutina kawesti. Luna kikukala north, east, west, mane ni south kulia mawo paraleli fasi. Akuna ya kona kuru wisa fafas farab jiwa hana vuzali shumi ni luvasi. Aluini we not even kachansi farabulu nalwa kupaza ulela jansi. Kasaifa ni puka inge ya nomosi ni sivili mitani swaneli ni falifasi. Oke mapanzi kasaifa kikae sisiri molu kwa lilezemo hape kilifiesi. Yo wari luka mipaka bonasi we love your support kwale mani na kiwesi. Big saliote kubia kabi maposi FGC shows ni funky baba Jose. Yeah. I'm back in the building. Yeah. One smash the yellow on this. It's a freestyle cypher.
Sounds true music.org.
Yeah. Welcome to 0-2-6. End of the year 2025.